Montani! Hey!
Na vez!
Ameniroviarovia nikiwa na isiongei nguvu ndo naishiwaka everyday ndoto ninamotaka Fauzia muna langi ya kizanzibali naofia kwenye majumba na magari naumia na ndoma na sichezi mbali aham Corona, nipe kinga sunajua kwako napona Sipendi ukinuna mama ukisonona Sunajua kwako wewe jeuli sina Micheza kiindi tucheze kuchiota Kama kawaida watu watushangae Mtuwala hindi sijaona kama wewe Naso kawaida kushimbila ya wewe
Mime kuweka moyo Nime kuweka moyo Nime kuweka moyo Mapenzi kile vipasi ninyweshe nirewe Nime kuweka wazi moyo wangu shakupa wewe Kwa kusichi wewe I'm drunk in love
Usimshike, anamisuka kindi Usimshike, mweza kukumbia zipande Usimshike, anamisuka kindi Usimshike, mweza kukumbia zipande
We masepetu kajibinua, kumbe pombe asipandi Kajala kajibinua, kumbe pombe asipandi Doni kiwango kalukaluka, kumbe pombe asipandi Montana kalukaluka, kumbe pombe asipandi
Phoenix Magic.